wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Baba bila we, sina mbele wala nyuma. Yeah, yeah. Baba bila we, maisha ngumu kama chuma. Yeah, yeah. Baba bila we, 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 ni machozi na kununa. Sona ya kwako, hey, kila wiki kama sukuma. Umesema baba, sitaona aibu, aibu. Ukasema baba, ya shetani utaharibu, haribu. Sona sema baba, wangu uko karibu, karibu. Jioneshe baba, na jina lako libaki juu, baki juu. Wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Hata kabla kuingia kwa hii dunia, nitumie monyoni. Wauliwi wazia, ukanipangia, hata siku za usoni. So sina ujanja mimi, ah, sina ujuzi mimi, ah, sina ujanja mimi, ah, jioneshe na mimi. Hey, wanna try, wanna try, wanna try kuniweka lo 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 lo. Lakini ai 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 ai, baba na ku no 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 no. So naomba, naomba, jioneshe na mimi. Liwacheki, hey, hey, mbona mina kwa mini. Wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Wachawacheki, wachawacheki, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Baba yo, baba yo, yo, jioneshe na mimi. Bye-bye.